Ai, kia ora tātou katoa e te iwi hakorongo mai nei ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika. Nei rā, te miatu ki a koutou katoa e noho pūmau ki te hakorongo ki tō tātou. Taonga iwa tikau mā fitu ira tahi te iarere. Ai, kua tai ki te wā ki te kōrero ki tētahi atu kai kōrero moti ahiahi nei. A ko Connor O'Sullivan tērā i rungi i te kaupapa o te hui taumata. Nō reira me tāhia ke tātou ki aia i tēnei wā ki te hakatau i aia. Nō reira tēnā koe e Connor.
Kia ora bau. Neira, te mea tū kia koutou te runga e whakarongo ana i tēnei wā. Ai koe tēnei e tuku ngā mihi kia koutou katoa ngā whānau, ngā tū ngā iwi putanoi te tuku o tika te taitokirau whānau nā reira. Tēnei te mihi.
Ai, mihi atu ki a koe i whai wā ki te kōrero ki a hau i te ahiahi nei i rungi i tēnei rā tuarua o te marama o Oke Topa. Nō reira, tēnā kōrero mai mō tēnei kaupapa o te hui taumata?
He kaupapa tēnei e tū anō i raro i te Moko Foundation. Ia tau e, you know, whai ana mātou ki te whakatū tētai kaupapa hui taumata tēnei ana mō ngā rangatahi o te hiku. He kaupapa noi ho, hei, he kaupapa hei, you know, haramai ngā rangatai ki te whakarongo atu ki ngā tauira tūranga, you know, kia e tāko ana te kōrero, te mātauranga ki a rātou. He wāhi whanaunga tanga hoki mō ngā rangatai o te hiku nei, kia kōrero tai, kia noho tai mai tai, ki etei atu o rātou hoa, o rātou whanaunga, ngā rangatai katoa. Kia whakapiki ake te skill set me ki me te mātaurango o tō tātou nei whaiohi o te hiku. So, e tū ana tēnei kaupapa i te kaumā iwa o tēnei marama o Oke Topa, he rāhoro i tēnei tērā. E timata ana i te, mai te iwa karaka i te asa, tai noa ki te kuru karaka i te ahiai, nā reira he rā nui tērā mō, you know, mō ngā rangatahi, especially on a Saturday. Engari, pērā ki ngā hui taumata kua mahi a ke mātou, te Moko Foundation, i ngā taura i tū tā mātou hui taumata ki Ramada Resort ki Taipa.
Ai.
Mō ngā rangatai kura i kō rā koutou hoki. E whakāhu ana i tērā, nā reira, ai, ko tēnei he continuance me ki of this kaupapa with, you know, trying to keep this going year to year, and this time it is, yeah, going to be in Kaipaia at Tahi.
Ai, hoki ngā mahara ki tērā, ki tērā tūtau i tū tēnei hui taumata, i reira Shane Cameron mā, ki te kōrero mō rātou oranga me ētahi atu o ngā kaupapa e haere ake nei i mui tō rātou aroaro, pēra ki te hoara Kay Marie Dunn. Me o rātou tini kaupapa e whāriki hia ki ngā rangatahi i reira. Nō reira, hiaha tētahi tino kaupapa e whāriki hia e koutou ki tēnei hui taumata?
Nā, e whai te rā i ngā taura i haramaya Shane Cameron, and, you know, i whakaputa te kōrero mai ngā rangatahi e pā ana ki ngā wangawanga, ngā wero me ki, e pā tū ki a rātou, ki roto i tēnei wai o te hiku, and e tirotiro anau i tēnei wā ki etai o era whakaaro i puta mai ngā rangatai, and we're trying to continue that and bring that, link that in with this year's wānanga. And some of the stuff that came out last year is around identity, environment, te taiao, leadership, rangatiratanga, where to go for help, things around social media, you know, starting a business, te haura, hinengaro, mental health, career making, and lots more. Being a young Māori in 2019, koeira e tai o ngā whakaaro i puta mai i nā tau. And so ai i tēnei tau ko te tumanako kia hoki mai anō, kia rārangatia ērā whakaaro i roto i ngā rangatai hau, te tikanga hoki kia hoki mai tētai o era rangatai I whai atu I tērā tau, to, as I said, to continue those that kōrero. I runga I tērā, e hoki mai ana te whanaunga a K. Murray Dunn, hei kaiwhakahaere anō, koia tā mātou house I tēnei tau hoki. Nā reire, he pai, a K. Murray Dunn, he wahine tino soa, he wahine tino mātauranga koi hoki I roto I tēnei wāo o te ranga, you know, te mahi rangatai, mahi tai me te rangatai, and leadership and governance. She is very, K. Murray is a very experienced person in the area of, you know, rangatai, governance, and just, you know, engaging and facilitating these sorts of workshops with young Māori. So really excited she's coming back. Tētai, ko tā mātou, tino paukōrero I tēnei tau, ko Rāniera Rewiri, a.k.a. plant-based Māori. He Māori tino kaha ia ki te whakaputa mātauranga, ki te iwi e pāna, ki ngā, ngā hua o te... o te kai pai, o te, you know, o te tai oranga me ki. So he will be attending, plant-based Māori will be attending as our keynote speaker to talk about kai, you know, Māori, tanga, kaupapa Māori, and how all of that links in together to promote healthy lifestyles for tangata Māori. Koe rā ona kōrero, kore rā no au kua tūtaki ai, engari ai e tino... I'm looking forward to to seeing him and also seeing what sorts of people he can attract to this kaupapa.
Ai, tika tonu, rawe rawa atu wero ngā tino kaupapa ki te aro nui ki ngā kai hua whenua, hua rākau, wera atu o ngā tino kai kia whai hua, kia haka ora no ia mātou nā te mea aha ko te reka o te miti e tahi wā he mea hei hei haka mā wiwi ia mātou no hoki no reira he paira wātu tērā kaupapa no reira ai tika tonu tau toko wera o ngā kōrero mō te tuahine rā K. Murray Dunn. He mātanga ia I roto I tēnei mahi ki te tuku kōrero e pāna ki tēnei mea te rangatiratanga me ngā whainga nui mō ngā rangatahi. Nō reira, neira te mea tu kia koe hoa mō wēnei o ngā kōrero e pāna ki tēnei hui taumata. Nō te, nā te mea, he tino take tēnei kia whāriki hia. Kia whāki atu ki ngā tai tamariki, ngā rangatahi e nei rā, ki te whai I te iti kahurangi. Kia whai I te iti kahurangi, kia kawa e noho, noiho, ki te kainga, nā te mea he awa no ki waho nei. Nō reira, he kōrero haka mutunga wāwe e pāna ki tēnei kaupapa e te parata.
I runga I tērā, mēnā e ki te iwi e hakarongoana, mēnā e hiahiana kia tai atu ki tēnei kaupapa, haere ki runga I te pukamata, kei reira ngā kōrero, ngā details me ki e pāna ki te rā, ka hakatū. And I runga I te pukamata on our post, e ki ana, mō, ko tēnei kaupapa mō ngā rangatai te kaumā whā ki te rua te kaumā whā. Noi hoi engari he tuku karanga tono tēnei ki te iwi whānui mēnā e hiahiana koe kia hara mai ki te hakarongo ki ēnei kaikōrero me ngā mātauranga ka whaka takoto atu ki a mātau. Hau mai, nau mai, hara mai, ai, iwa karaka I te asa, tai atu ki te toru karaka, he kai, he wāhi whakapanaunga tanga, he kōrero, he mahi tai, nā reira, ai, kia koutou katoa, nei rā te tono kia haramai. Engari, ai, koeira tāku I tēnei wā, e te whanaunga e jau, pai te kōrero tai ki a koe, anō I runga I tēnei reo irirangi, o mātou o te kōtika.
Ai, nei rā, te mihi atu ki a koe anō e kona ki te kōrero mō tēnei tino kaupapa i Wainganui a mātou. Ia tau he hui a tau mō te taumata, hui taumata mō ngā rangatahi, ngā rangatira o a pōpō. Nō reira, nei rā, te mihi atu ki a koe hoa, kia pai te toinga o tō rā.
Tēnā koe, bro.
Ai, ko te reo tērā o Connor O'Sullivan e pāniki tēnei kaupapa rau e rawa atu, kaupapa ātau, ko te hui taumata i tū mō, ngā, mō te hunga rangatahi. Mō te hunga rangatahi, kia whāriki hia ngā tino ara e hihi ana rātau, e whai ana rātau mō ngā rangatira mō a pōpō. Hoi ono rā, me hake iri tērā kōrero mō tēnei wā, ahaka rongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hikuiti ika me ngā take o te tai toke rau.